ዩናይትድ ስቴትስ አንጋውታ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤርትራ ወራና ባቲጃፍ ትግራይ ከሰት ግጌፋሜ ሐመሱቲ በላልፈተመን ከነን ሆኮሪጭ ዳብሲ ሱፊ ተርካንፍሌ ሂካ ቀበኒ ህንፉደተን እጥንጀ ትረቲ ኡጉራቪዛ ካኡሽ በክስስቴጅርቲ ጅራቶን ፍንፍኔ ተኮቶኮ ኡጉራ ካኡኒ ጎቻ ስርሬሚቲ ካንጀዳኑ ዮታን ካኒሞ ኡጉሪቺ መዳላዋዳ ጀዳን ወንቶታ ቢያቲን ጎቹ ቀብዲ ጀደንሌ ተረይሰኒ ጅሩ ፀሃይዳም ጦቱ ያደነሞታ ወልትቀቤ ኑፈርግ
መጋንቆ ወሲምጫላ ጀራማ ከንጅራቱ አስማ ሲፍኒ ቦሌ ናኖ አና ሰገዲቲ የሮ ኮኮቢ አሜሪካን ገጌሶተ ቢዮታ ኤርትራ ኢትዮጵያ ረኪስ ይገርላሉ ሰልፋ ፈካቹ ረንዳ ገሩ ሰልፋ ሚቲ ኦሌ ቡሌ ረኮን ሄዱ ዳሉፍ ዴማ ቢያ ከአሜሪካ ጉቶ ሚቲ ቢያት ቆዳ ዮካንሞ ኑንፈየ ጥጀኔ ተፈን ተኮሌ ቀባቹን ቀምኑ እንኩን ገማድ ዳታቲ ና ዲፓንሳ አራ ካንገጌሶ ዳፈረንዳ ወርሞ ኢኮኖሚ ሳንክሽን ትሩንዶ ያካንሞ ኮኮቢ ዲነግዴ ካፈ ጀራሞቹ ኮፒ ኮፒ ዲነግዴም ሎቲ ከተንጀቹኒ ገመብራቲን ይባ ጉዳ ቀባታ ማሊፊ ኑናከቢያ አድኛ ዘደፋስ ድረዲቲ ካኑን ኤክስፖርት ጎኑ ቆናስ በዋለ ቆናዳ ገቲን ቆና በዋለ ቆና አከስሞስሞ አልቡረት ገራገራ ወርቂ ደበልቴቹዳ አካዱኛቲ ኒውዮርክ ትደከሙርታው በከመራኒ ኩኒ ካናፍ ናኖ ሰንረቲ ኢኮኖሚክ ሳንክሽንስ ትደባላዲ ሙዮቴ ኤ ረኮ ጉዳቱ ሙደቹ ደንዳ ጀዲያዳ ገሩ ለሞትን ዝንፋን ፍዶ መጣሳኒ ግዱ ገለሰጎደታኒ ኩንራኮይ ታው ኩንሰልፓዳ ጀረኒ በየጉዱ አማ አሜሪካ ጌሱ ከናድኛ ያረደም ተቆፋከ ሰጅል ከሰቲ ተፈደሙን ኩኒ ተፈቹን ቀልሞ ዋንት ኩንጎ ጀኒ ላሉ ዳሪሚቲ እንማዩ ቡሌ ኦሌ የጌሶ ተከራቲ ጋምብራቲን ራኮቲን ዘሙሌ ፍሉንዳ ደያታ ኑሚዳ ዋንጀሩ ለከኒ ilmaunchu
gama amerikatin muamma kokobbi kana kawo dan dursa yitta mirgana muamma biye kana ke sejru qorachisu nakasmus ra college ran qorachisu fi mutman biyetille akka dursa wanta keso satti mudate kana akka ni formata tikennu hala gara gara amje sura dursa ni kokobbi kana ratu fudachu ratu namon ni ke kanjeru gama ke timaldet
dursaniya ke kachisa kana lanne jinno jerun kawon akka nama tokkoti dabbatonni miti mutumma ቢዮታ ወራው ይስተን ይካናን ፋንድ ታአኒ ዳበቶኒ ባየንሳኒ የወደታች አረብ ሮማ አደዋይን ኩሻትሬሲ ሞትማን አደዋይ ቢከንዚላቹ ደውሉ ረዴ በዲ የሮገራ ገራ ረዲ ኢፍሳ ገራ ገራ ባሳትሮን ዋይ ሚታ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ከሳ ወጂ ወልቀበቶች አማሲ አብሃንጋ ራቲስ ሞትማን አከሞትማ ገማ ዲፕሎማቲክ ስታፊቲ ተወባቱሲ የሮአደዳቲ ከራይ ባሲያ አሜሪካሲ ወንተ ተከነከነ ረቲ ራቆንኩንኩኒ ኡቱናጋራን ፕሮሚቲ ዋንጀ ዲጀቢስ ነጀኒ የሮካራጋራቲ ኢፍሳይን ባሱ ነገራ ገማብራቲን ሞ አኩማ ሲቲ ሜዳበቶን ዲሚቲ ሞትማ ወራው ይስተን ከናን ፈንድ ታአኒ የሮአደዳቲ ሃላ ኢትዮጵያ ከስድሩ ካና ኢፍሳን ባሱ ኢፍሰሰና የተቆጠቁ ሞትማን ኮፊሱራ ፍያላ የሮገራገራትሞ ናሞቱ ዱንፋን ኮፊሱራዮችንሞ ሞትማን ገርጋረን የሮሳን ፈሸሊሽ ፋሳት አጋ አመቱሪ ወንቲቺ ዋን አሪቺ አንቴ ደግዴ ያቱ ገና ናኖ ዲፕሎማሲቲ ወንቲ ሆጄ ተማጅሁ ላፋተው ሰጣክ አርጌቹሉ
ሙዛዮ ደጋፋን ጀደማ ጅራታ መጋላ ፍንፍኔቲ ኢማ ቪዛ ila chise kokobi motuman america ethiopia rakae ani dogogorada hariyo biyo talamanis kambakam boneda jiretan amana akasitan fudai jechura malifi imma hala yero ethiopia yolalle ethiopia wogot heduda rakko kesa turte o gandoni durani ethiopia rakko kesa busani junta yokini moti pelle fkanjennu kun kenya kan ethiopia rakae ofifu barbada jechura kanaf ethiopian yero kanatti cheumsa kesa jirti yero cheumsa timmo rakko heddu tumullata biye kamu kesatti sirni mofan to kokufe sirni haran yero ijaramu rakko wan mudata nijiru kanakesatti rakko kan hubachura dabulan murte american dabasite murte aganatti keso biya kan gache ke sangalchine akkasumas hariro wagmota dibatako digdama olip ethiopia fi american walin kaban sanalle kan ilachite sangalchine dechu karabrati malinni wahundumtu anaan murtaa jechuu Ameerikaallee mul'isa jechuudha. Viizaa yoo qabatanii gara koo dhufuu hin dandeessanii yoo waan an jedhe hojii irra oolchin akkas gochuu hin dandeessanii yoo waan an murteessa hin murteessine qarshii isinii ergu doolaarii isinii ergu jechuudhaani waan Ameerikaan ammas ammas dabarsitu kun gaarii miti jechuudha. Biyyi tokko biyya walba taatee biyya birmaduu taatee biyya akka feetatti bultu dhimma keessoo ofii irratti dubbachuudhaan kan bulchitu malee biyyi fedhe Sudaan Itoophiyaa keessa galaa, Eertiraan Itoophiyaa keessa galaa, Jibuutiin Itoophiyaa keessa galaa dhimma Itoophiyaa harka keessa galfatanii jeequun sirrii miti jechuudha. Kun karaa biraatiin kan inni mul'isu Itoophiyaan har'a dhimma laga Abbaa irratti ciccitee buutiinsa bishaanii marsaa jalqabaa gaggeessitee jirti. Marsaa lammaffaanis gaggeeffamuudhaaf qophii hundi xumuramaa yeroo jirutti murteen akkasii darbuun maal inni hidhata warri guddina Itoophiyaa jajjabaachuu Itoophiyaa warra hin feene waliin hariiroo qabaachuu illee mul'isa jechuudha. Garuu walumaa galatti rakkoo keessoo rakkoo biyyoota ollaa irraa dhufan yoo ta'es rakkoo Ameerikaa dabalatee biyya kamirraa dhufu yoo ta'e Itoophiyaan bara kamuu injifattee as geesse malee haala mijataa keessatti dhuftee as geesse miti jechuudha. Danqaa keessatti dhuftee as geesse, chaalenjii hedduu dabarsitee dhuftee as geesse, waggoota hedduu duraan yoo achi deebinee lakkoofnes biyyoonni hedduun Itoophiyaa jilbeenfachiisuudhaaf waa hedduu taasisaa turanii kana hunda hin taasisne fuuldurattis injifannee fuulduratti deemna yaada jedhuun qabaa jechuudha.
Ameerikaan kan ishiin qoqqobbii viizaadhaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra gootee fi waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru walii wal qabsiisuudhaan haalli itti dhiittaa mirga namoomaa naannoo sanatti mul'achaa jiru akkasumas wantoonni adda addaa waraana kana keessatti tarkaanfii yeroo fudhatamu dhiittaa mirga namoomaa agarsiisa waan jiruuf waan jedhurraa ka'uudhaanidha. Gama kanaanoo akkamiin ilaaltani?
Dhugaa dubbachuu fi TPLF waggoota 28 oliif Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga dhala namaa irratti geessisaa tureef Ameerikaan yoo tole waraqaadhaan beeksisa baasaa ture malee murtee akkasii hin dabarsine jechuudha. Waggoota hamma kanaaf hooggantoonni TPLF lammiilee Itoophiyaa mana hidhaatti yeroo gidirsaa turan yoom akkas dubbatan? Hooggantoonni TPLF Oromoo hidhaa, Oromoo ajjeesaa, Oromoo biyyaa ari'aa hamma isaan turan yeroo tokko ba'anii hooggantoonni TPLF Ameerikaa hin dhufan jedhaniin beekani. Hoogganaan TPLF Itoophiyaa keessatti yakka raawwachaa waggoota 28 yakka raawwachaa Ameerikaa keessa naannaa ture, Ameerikaa keessa qarshii kaa'achaa ture, viizaa gosa adda addaa qabaachaa ture jechuudha. Har'a immoo hooggantoonni TPLF kufaniiru, daaraa ta'aniiru, kana booda Itoophiyaa keessatti aangootti hin deebi'anii, kana immoo kan taasise humna lammiilee biyya keenyaati jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin isaan irratti fudhatame tarkaanfii sirriidha. Maaliif? Haalli Tigraay deebi'ee ijaaramaa jira. Kana immoo kan deebisee ijaaru eenyu? Mootummaa Itoophiyaati. Maaliif Tigraay Itoophiyaa keessa waan jirtuuf jechuudha. Haala kanaan dhiittaa mirga namaa achi keessatti gaggeeffamee kanatu ta'ee sanatu ta'ee waan jedhanii qoqqobbii viizaa gara kanaan qabsiisuun miidiyaalee irratti TPLF bitate qabaa jechuudha.
Tolee, maqaan koo Dirbaa Tolasaan jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Tarkaanfiin gurguraa viizaa Ameerikaan qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa irra keessa kun akkamitti ilaalama kan jedhuufi akka bilisummaa biyya tokkootti gaafa laallu biyyi tokko bilisummaa mataa isheetii qabattee ergama mataa isheetii tarkiiba mataa isheetiin buluunni dirqama. Kun sirna dimokiraasii keessatti waama beekamaadha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu siyaasa biyya keenyaa har'aa wajjin wal bukkee qabnee gaafa laallu siyaasa biyya keenyaa waggaa sadii dura yeroo hooggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Ummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureetti ijoollee isaatiitti wareegee jiragee galuu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaalli hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti ijjisaa tureetu ture. Suni barii gaarii ture jechuun danda'ama. Fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Sun hundumtuu garuu duuba deebuudhaan jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture. Injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'achuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa, mirguma dimokiraasii qofallee tundaanee mirga uumamaan namni waaqayyoo namaa kennallee irratti dhiitamuu jalqabee gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha. Boqonnaa haaraan kaleessa deengadda uummatichi beeku itti gammade sun hundi cufamee boqonnaan namni mana dhaa keessatti hidhamee mirga isaatiif falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru achii baafamee ajjeefamuun sun jalqabe jechuudha. Gama Tigraayinis gaafa laallu Tigray keessattamma olaantummaa seeraa jedhama. Olaantummaa seeraa jecha dubartoota gudeedanii mismaara keessa kaa'uu, dhagaa keessa kaa'uu, kunkun gaafa laallu mirga dimokiraasii qofa osoo hin taane mirgumtummaa namni qabu cabaa yeroo inni itti dhufee sun dhalifamee ilaalamuun gaariin turre. Kanaafan tarkaanfiinii Ameerikaan amma fudhataa jiru keessuma warri ittiin fudhataa jiran kun madaalaadha. Yaadaan akka ogeessa tokkotti akka nama dhuunfaattis